Best ki best, the man of entertainment.
Jota Mungu Studio.
One, Ape. Two, Ape. Three, featuring Emani.
Bachembele kamuchaka kasina bile lule luko jivingana gana White Coast.
Luna babanja, nuipangezi musho. Luna babanja, nuipangezi musho. Neva kuliva kwandu. Bali bali ba kwa bondi, never kuliva kwandu. Bali bali ba kwa bondi, never ni nani muleko. Bali kutiki masambo, never ni nani muleko. Bali kutiki masambo, anivele kile. Bali kutiba bazize, anivele kile. Bali kutini bazize, luka bonana. Bali kutiluka ketana. Talima, yela kutiki kuganga. Choleva na baluna, luka baluta likamani. Choleva na baluna, luka baluta likamani. Kutimulikani, yela kutiki mukamba. Yela mulikani, kutiminaki mukamba. Yela kukukuliwa, yela mina kugeliwa. Kukukuliwa, kutimina kugeliwa. Balona luka baluta likamani bolu pepa gachenule abaluta likamani mabopilo wabona una babanja nuipangezi musho una babanja nuipangezi musho neva kuliva kwandu bali baliva kwa bondi neva kuliva kwandu bali baliva kwa bondi neva ni nani muleko bali kutiki masambo. Kutiki masambo, anivele kile, bali kutiva bazize. Anivele kile, bali kutini bazize. Luka bonana, bali kutiluka getana. Yela kutalima, yela kutiki kukanga.
Luka bonana, bali kutiluka ketana. Yela kutalima, yela kutiki kuganga. Yola bana baeso mishoboye, aluzi biko izwa. Bana baeso mishoboye, aluzi biko izwa. Bali kutimulikani, kutiki mukamba. Mulikani, yela kutiki mukamba. Kuzuba kwa hii, bali kutiku baela. Kuzuba kwa hii, bali kutiku baela. Kusaveleka, bali kutiku luvana. Neva kusalonga, bali kutisi omile.
Luna babanja, nuipangezi musho. Luna babanja, nuipangezi musho. Neva kuliva kwandu. Bali baliva kwa bondi, neva kuliva kwandu. Bali baliva kwa bondi, neva ni nani muleko. Bali kutiki masambo, neva ni nani muleko. Bali kutiki masambo, anivele kile. Bali kutiva bazize, anivele kile. Bali kutini bazize, luka bonana. Bali kutiluka getana.
kutalima yela kutiki kuganga yelele 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 alute ni bana balona mishobo
Besti ki besti forever and ever. Amen.
Besti skabel piluba eleze kusanga buchwa bali nkama nombo kuhana mikwabo na bali nikembo cheki mushobo mani bana baula kuna bakai tutangi mushobo lwambola okuna bakai tutani bana baula uchinche 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 luna babancha.